mirembe bantu basinze byawe mu banka tubara bakunyirira kamba turi kuvunke kefenero tuturi na mirembe bantu basinze byawe mu banka tubara bakufurumura
Fenero, tuturi na mirembe, bantu basinze byawe mu banka.